out there, people who are claiming to have our best interests in their hearts. And you can see this throughout the world. But it's not true, brother. There's a lot of selfishness. There's a lot of avarice out there. If you need a hero, you have to be your own hero.
Mina, don't care. Mpoto chapo nongelea mashangu ni maref na sija potea. Ni wazi maisha yako fair, nkiapatia ntarudi kwetu. Miso jeshi la mtu moja, me mtu moja na nusu. Nasonga kwa nguvu ya hoja au kwa hoja nguvu. Nasikika hata ukiniuti siwezi mgoja lufu. Haijalishi na sikio moja kama vunja juu. Na ni kosa la jinai kushindwa, maisha ni vita. Pigana diwe bingwa na ukichoka, mwingine atakutisha na ukipisha yeye anapita hata upingwa. Vita ni amani, uhuru ni utumwa, ujinga ni nguvu. Ate mpinga ujue ni mjinga na nusu. Wanasiasa wana nguvu ya umma na wana huruma wala undugu. Na nguvu ya upendo haijatumwa, husukuma upendo wa nguvu bila tabu. Na usumbufu haupatikani utukufu. Demokrasi inamkia shetani na kichwa cha Mungu.
Napambana vyangu pate jasho lidaiwe kinao. Kila mtu ana haki zake japo tugawi kwa sawa. Mene
shujaa, mene shujaa, mene shujaa.
Achana mambo here say, let me say. Shujaa wa kwangu mini mimi, true say. Humata lokwa nao nyinyi, figu say. Wanaume wetu fana na nyinyi, sisu say. Shujaa wangu mimi, na ringa. Sina mipaka duniani, na timba. Ni magoli mashuti tu, na piga. Nimekwepa sana mikuki, na shinda. Vita kali ya ipu kikiki, maliza. Menipa changu safi safi, barida. Niti top shot na top shot. Nimekutana Brooklyn, Mecanton. Wananitaga Isaac Newton. Nabuni vipya vipya tu, new tune. Nakuza ni maboom play, iTunes. Nimepachoka Masaki, kesho ni A-Town.
Wakuhungwa wana hamaki, bado na on crown. Maisha bado yataki na tuna run town. Wetaka uwe utaki, wendi ni shusha down. Mino shuja wangu na inua you crown.
I rely on me, don't need a hero.
Pambana vyangu pate jasho lidaiwe kinao. Kila mtu ana haki zake japo tugawi kwa sawa. Mene
shujaa, shujaa.
Yeah. Sit up straight, open your ears, look and listen. You niggas looking hungry, guess who's cooking in the kitchen? Growing up, I ain't have much, I think I told y'all that. Now it's hot flash and blow, I got that go-yard rap.
And if you want a friend, look in the mirror. There you'll find your best hero. That's the best advice I can give you. And I hope you take it to heart.
Shujaa.